sijui nishike lipi, kila naloshika linakataa, nje nipite ipi, kila nakopita mabalaa. Please, dear God, washata, mana your boy is lost. Nipo kwa mataa na shangami kwa mtaa sina raha. Kila siku niangalio ni dondoshea tafura. Nimechoka karaa, majanga pia njaa, wakati na shindia karanga. Watu anatumia ba mishazika yuku na jipanga na jandaa. Sijui muda wangu dini nikatamba takwa sando, mana napagawa na vile siwezi kuwa chawa. Mahusiano nayo ndo hivo hivo siwezi kuwa sawa. Bora ardhi pasuke niingie, ayo mingine sinikute nikimbina. Wazo suicide, nijitupe nijifie roho nyingine. Mipaka nisivuke nitulie, ntatulie vipi kama misha sijatulia? Nambulia dhiki usinifananishe na lofulia. My dreams are too far to fulfill, hali mbaya hadi unahisi kufa na haufi. Ulichojiahidi utakikuta au kikuti, unazidi kupata wengi kuna kuta na uvuki. Achana na sonona bwana, napiga kinoma hapa sielewi, matatizo kila kona, majukumu hadi natamani kugoma. Ingekuwa kubwa dawa basi zamani nishapona. Niliambiwa nikue tayari, nimeona soma ghorofa, soma gari ni hatari, nimekoma.